Chester mo power. Premium Zetsnails Dem care market.
Sounds of Africa
can be worldwide, ladies and gentlemen.
Not the way though. All of my power won't flame.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Getting baby, you are too good. From the time to now, Nkima unati we. Nivambiri mama kea, bati umozi ndia mawina. Una beti nga pazina yanga, utima wanga unatenda. Echimo na Champions League, walitesha UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichi gombe kale na kupela.
Hey.
Ole, ole, ole,
Mona. Dote mpile the kubwa ishe paka alupungu. Numba ni UEFA, teti ndali olupundwa. Paya mpapa techi mpombwa. Ula timbula nechi mpondwa. Chikanda na tute ni ya titiriki. Vitenge na mamini ya masiriti. Mosole ngila, gana kumbo na limo mosole ngila. Ati Ronaldo lo Messi, lewa na dipidida iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo, waliteisha mami orote iwe pulea. Yonse nda bebati.
Echi mwona Champions League, waliteisha UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichi gombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. You know how to handle me. Ulambika munafika reji. You support me. My number one ufani. Nelonde fwaya kutotele. Shile kankula mbule. Nangula fia likosele bati waliku saiti ya andi. Wajabe nangu wananitaba ine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unanitopa we. Unanifomela we mwenezeli. Shileka nkula mbule, leka nkufupe. Baby wangu, unawina mutima wanga. Wafu nikati ofiwe. Echimo na Champions League, waditesha UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. Chimona Champions League, waditesha UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh.